Indumi isonombulelo kuyo inkosi, ngayo inyweba eyokuba lapha kwakhona. Kwaye ngokunjalo, ndiyabulela ukuba umzana uRus sele echophe phantsi ukuze aphinde abuye. Iyiloo ndlela kanye apha, ilizwi endifuna ukulifunda likuluka isahluko samashumi mabini ananye. Luka, isahluko samashumi mabini ananye. Suka kumqolo wamashumi mathathu anesine. Zilumkeleni ke, hleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala nakukunxila nangamaxhala obubomi. Ize loo mini inifikele ngebhaqo. Kuba iya kubazela njengomgibe bonke abahleliyo phezu kwehlabathi lonke. Phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuhla nokumiswa phambi konyana womntu. Silapha khona ukuze sithandaze, kodwa siyaqaphela ukuba sinikwa isicelo somthandazo kanye ngale yure yomthandazo. Phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuhla nokumiswa phambi konyana womntu. Ngokuqinisekileyo zininzi izicelo zomthandazo, kwaye zingaba kanti zibalulekile, kodwa ukuba zezexeshana kwaye zezemvelo yasemhlabeni, ngoko bezingafanelwe ukuba zithathe ixesha lethu. Kungathi ngenyaniso kube kanti sibona izinto ezithi kanti zibe ncinci ebusweni bukaThixo, thina sizibone ngathi ngubani na owazenkulu, sizibone ngathi ziphumile kwisiqhelo, singaqapheli ukuba ziyinxalenye yobomi bekholwa. Ukuba kukho nabani na apha kuthi nam ndibandakanyiwe befuna uba nobomi obulungileyo obuhle emhlabeni, mhlawumbi side sicele uThixo ngako oko. Oko bekungayi ukuba kwintalo yakhe nakanye. Kumele sijongane nembandezelo ezininzi nezilingo ukuze singene ebukumkanini bukaThixo. Kwaye kwakungekho mntu emhlabeni ongazange aqondwe njengenkosi yethu nomsindisi. Baphosa ukumqonda usukela ekuzalweni kwakhe kude kuse ekubethelelweni kwakhe. Ngokuzalwa kwakhe kwathiwa ngaye ungowangaphandle komtshato, izinto ezinjalo oku nokuya, kude kufikelele nakwinqaku elimalunga nolulungiselo lwakhe kusithiwa nguBelzebhubhe. Emva koko wabethele, le ibiyindlela yakhe. Ngoku iya kuba yeyiphi na eyakho indlela neyam? Ndiyakholwa umzana uBrenham seke wacaphula icu ngaba kumele ndandlalwe kwintshatyambo ngoku abanye besahamba kubunzima. Into nesifuna ukuyicela ngokuhlwa nje, yintoni na isicelo sethu somthandazo xa sithe sacula iculo lokuqala? Ke kwavutha emphefumlweni wam umlilo wothando uyavutha. Ewe, ndiyabulela. Bekumele ndikufanise oko kwilihlo lam elilasekunene ngendlela ethile. Bekumele ukuba ndiye ndanehlelo luthile kwaye liyavutha, kwaye ndiyava ukuvutha. Kukhona intumakalelo, ayingomazwi nje kuphela, ndiyakuva xa kunyuka kusihla kancinci, kwaye ndiyakuva naxa kungasanyuki kusihla kuyavutha. Siculile umlilo wothando uyavutha, kwaye ngubani ovayo, ngubani onokuva, ngubani oqaphelayo uba kushushu? Umlilo obandayo opeyintiweyo besike sava ngako, nabantu ofuna ukuzifudumeza pha kuwo womela abandele ade afe. Ungamangaliswa yiloo nto, kwaye akafumani nto apho. Endaweni yoko baphela becaphuka besithi kubo ngokwabo, nceda ntoni na olu zobo, mna ndidinga inyaniso. Uqobo lwento, ngamanye amaxesha izinto ezincinci zinako ukusetyenziswa nguThixo ukuba asibonise izinto ezinkulu. Siyava kakhulu bonke oodade abasoloko abathi ngamanye amaxesha xa bengcamla besiva kushushu shushwana bayayazi bakuthetha ukuthini. Kwaye xa sicula umlilo wothando uyavutha, ngaba siwuva phi? Ingaba kushushu phi? Kuphi apho khona into enyibilikayo? Kumele kube khona. Kwaye ukuba akukho, ngoko kumele ukuba kanti asikhange sikholwe, kanye siye saxoka ngokube sicula, okanye khange sithandaze ngenyameko ngako oko ukuba sikunikwe. Apha sixelelwa ngokucacileyo ukuba phaphani ngoko ngamaxesha onke, hayi ngamaxesha athile, kodwa ngawo onke amaxesha nithandaze ukuze nifumane amandla. Emva koko sicinga kwabaseroma isahluko sesibhozo ukuba umoya walo wamvusayo uYesu kwabafileyo uminga phakathi kwenu, ngokunjalo uya kuyidlisa ubomi nemizimba yenu enokonakala. Amandla avela kuThixo kumele angene kwingaphakathi lethu. Kwaye pha ePentekoste kwakukho kokubini umlilo, ngokunjalo nomoya, izibane kwakumele uba zivuthe. Kwaye apho kungalayitwanga mlilo khona akukho nto nokuvutha. Nditsho ne oli eninzi, eyona oli cikizekileyo ayisebenzi nakanye. Kumele kube khona idangatya. Inkosi yethu ithe ayikucima umlilo. Singacinga ngenyaniso ngokuhlwa nje nonke. Niyazazi niyazi ukuba inkosi iyasijonga ithi, bantwanana, iyure yaphakathi kobusuku ifikile, ubumnyama beyogubungela umhlaba, isithokothoko sobumnyama izizwe. Niyakudinga ukukhanya. Andiyikuvumela ukuba le ntonga iqhumayo iphume. Ndiyakugcwalisa izibane zenu, ndiwuzamazame kwakhona umlilo, ukuze sithi sonke siqaphele. Kumele siqaphele. Xa uIsaya wayephambi kwenkosi kwaye wayenala mava abalaseleyo ebona iikherubhi ngokunjalo bakhala ngcwele ingcwele uYehova wemikhosi. Emva koko ngesaquphe imilebe yakhe yachukunyiswa waze waba ngumntu owahlukileyo. Waziqaphela kodwa ngoko wayesele elungele ukukhonza inkosi. Apha kuLuka isahluko samashumi amabini ananye njengokukaMatewu isahluko samashumi amabini anesine kuthethwe malunga namaxesha esiphelo mqolo wethoba malunga nemfazwe. Ukuba uyafunda eligama lithi inkani apha kumqolo wethoba anithe nava ngemfazwe ningoyike ngokuba ezinto kumele zihle kuqala kodwa isiphelo asikabiphi. Kodwa selexeliwe kuyeza kodwa akukafiki apha kodwa kwisithuba sexesha kuzawudlula kodwa uqinisekileyo kuzawukwenzeka. Emva koko ithi uhlanga liya kuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani. Kuya kuba kwiinyikima zomhlaba ezinkulu kwiindawo ngeendawo. Asikuva na oku amaxesha amaninzi neenjikitya zokufa neendlala zonke izinto ziya kubakho phezu komhlaba esingazange sava ngazo ngaphambili. Namhla siva malunga nayo yonke into kwiindaba. Ethiopia yayikatililizwe lityebileyo kodwa ngoku izigidigidi zijongene nokulamba kwaye ilizwi liyazaliseka. Ngoku iyaqhubeka nendlala neenjikitya zokufa. Kuya kubakho izinto ezoyikekayo kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini. Oku kuyaqhubeka kuqhubeke side sifike kumqolo wamashumi amabini anesine pha ithi bawe ngohlangothi lwekrele bathinjwe basiwe kuzo zonke iintlanga neYerusalem inyathelelwe phantsi zintlanga ade azaliseke amaxesha eentlanga. Oku kwaxelwa kubantu bakwaSirayeli ngokuba bengazange baqaphele bayamkele inkosi. Wabaxelela ukuba indlu yenu ishiyeke kunikusenkangala ithi imini yempindezelo yeza. Nantsi siyifumana umqolo wamashumi amabini anesibini ithi ngokuba imihle impindezelo le icinge ubhekisela kuDuteronomi isahluko samashumi amathathu anesibini umqolo wamashumi amathathu anesihlanu ukuze zonke izinto ezibhaliweyo zizaliseke. Zonke izinto akukho lizwi elibhaliweyo elingasayi kukuzaliseka. Emva koko kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini phezu komhlaba ibe kukunxunguphala kwabantu. Ewe ngubani onesilungiso namhlanje? Wonke umntu uyamoyika omnye umntu. Ngaphambili kwakhona okuninzi kodwa ngoku kukhona ukuxinezeleka. Ngokunjalo nomeyara nabo umongameli badinga amacebo ngoku kuze kuzaliseke isibhalo. Into ethe yaphuncuka ezandleni zabantu qhubeka ithi abantu besifa kukoyika nakukulindela izinto ezilizelayo elimiweyo. Kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa. Yonke into iphaya. Kodwa emva koku, emva kwezintlungu zexeshana, yonke le miqondiso yexesha ixeliwe kuthi ngokuzisithembiso. Bayakwandula ke ukumbona unyana womntu esiza ngelifu enamandla nobuqaqawulo obukhulu. Emva koko ithi, ke kaloku zakubona ukuba ezi zinto ziyaqala ukuhla, sukani nime, niziphakamise iintloko zenu, ngenxa yokuba iyasondela inkululeko yenu. Xa sibona kuwo konke oku kwaye siyakubona oku, akunjalo, into esiyibona imihla ngemihla, ukuba ayiyo enye ngoko ke yenye, ubunzima neenkqwithela zalonke udidi kuyo yonke indawo. Xa ngamanye amaxesha ndifunda amagama enkqwithela, iwikavok, enye ibizwa oku, enye ibizwa okuya, kodwa konke iwikavok, zonke zisoloko zinamagama ahlukileyo. Namhla kukhona abafazi ababini baseFilipi abayaziyo ukuba yintoni into egqitywa ukwenziwa luqhwithela phaya. Yonke into yonke into iba negama, kodwa kushiyeka kukhona ukuchithachitheka noba iphi na. Kukhona ukumoshakala iimbhuqambhuqo zalonke udidi ilolo hlobo kwesi sigaba, kodwa ilizwi lenkosi libhekisele kuthi xa ezinto ziqala ukuhla ngoku ziphakamiseni iintloko zenu. Ngoku jongani phezulu ukuba sifuna ufanisa elizwi noMateyu isahluko samashumi amabini anesihlanu. Ngoku kwinqaku elithile kukhona umemezo lothi, yabonani uyeza umyeni phumaniye kumkhawulela. Kwaye ezantombi zonke zema apha ithi xa ezi zinto ziqala ukuhla, ngoko phakamisani iintloko zenu, uThixo uya kusebenza kuphela nathi, kuphela ngathi ngentando yethu, hayi ngokuchasene nentando yethu. UThixo zange wasindisa okanye waphilisa nabani na ngokuchasene nentando yakhe, kodwa ukuba siyafuna ngokuqinisekileyo uya kukwenza oko. Ngoko singabalele kuncedweni nguye. Naku kufika ke kumzekeliso malunga lomthi womkhiwane nayo yonke eminye imithi ehlumayo ivelisa amagqabi. Size siqaphele kuba lusondela uhlobo. Ngoko kufika uvuselelo esele silifundile, lumkani nina ngokwenu, hleze nangaliphina ixesha iintliziyo zenu zigcwale kukunxila neenkathalo zobomi, ide loo mini inifikele, hayi phezu kwabangakholwayo, phezu kwenu ningazi njengokuthiyelwa. Andazi bukhona na umntu apha olixhoba lokunxila. Kodwa amaxhalo obomi angasisingela phantsi side silahlekelwe luvuyo lwenkosi nelosindiso nazonke iintsikelelo. Ngoku sisingelwa phantsi ngala maxhala njengoba lisitsho ilizwi likaThixo apha, kwaye ngaloo mini iyakunifikela ningazi, ngokuba iyakufika njengokuthiyela kubo bonke abo bahleli phezu kwehlabathi. Kuyaba njalo, kodwa ayi kuza phezu kwethu. Kumele sibe nokucacelwa ngokwento uPawulo sayibhalayo kwabaseTesalonika, sahluko sesihlanu, ni nabazalwane anisebu mnyameni ukuba lo mini ilifikele nje ngesela. Kodwa kunjalo akumelanga ukuba cinga sithe samkela ukukhanya, kumele wazi ukuba ezi zinto kwandikuthetha ukukum ngokwam inkathalo zobomi ziwenza futshane ubomi bethu kwaye ziyasiphazamisa ekukhonzeni inkosi ngokukhulekileyo nangokuphandle. Ngathi umsindisi wethu ngokwathi kheza ngathi asinako ukongeza nokunye kubomi bethu ngamaxhala. Akekho umntu wakhe waphumelela into wayizuza kuThixo enexhala. Ngokuchaseni noko ke uzithwalisa umthwalo. Kwaye singatshabalala phantsi kwakho. Ngamanye amaxesha kakuhle kahle ndinqwenela ukuba bendinengqondo yabantu abamnyama. Ewe, lilolo hlobo abakhathali nje, bakhululekile, bacula nobakhondo amabacule ngayo, kodwa kunjalo bayacula akukhathaliseki, bayevuya ngobomi. Kwaye ukuba bayavuya nje uba bangaphila okanye baphefumle, abanamaxhala malunga noba ingomso liyakuza nantoni. Kodwa oku ngenyaniso kubonakala kum ngathi sisicelo sethu somthandazo namhla esam ngokwam. Kubani enokumkhonza ndivuya ukuba amaxhala am akandenzi ndivuye nakanye? Kubani enokumkhonza ndingena mthwalo am nangokwam ndisindwa zizinto zobomi zelixesha? Hayi, uThixo akasimiselanga ukuba sihambe apha sinokukhalaza namaxhala. UThixo simisele ukuba azise intuthuzelo kwabanhliziyo ezidakumbisileyo, aze amise abo bawuleyo. UThixo usibize ukuba sincede abanye njengoba wasincedayo. Kwaye namhla sifuna ukugqithisela olu baba livela kuThixo ngayo yonke intliziyo yethu, simcele ukuba asincede. Ngoba ngenyaniso kumalunga nokwamkela amandla okusaba zonke izinto eziza kuza nokuma phambi konyana womntu, yanga uThixo uSomandla angaphumelela othe wasibonisa uthando olukhulu ngathi sonke, ukuze sibonakalise uthando olunye omnye komnye. Kwaye ukuba impembelelo engcwele ikwazi ukuvuka ngenyaniso apho wonke umntu ngokunjalo nenkosi iziva ikhululekile, ukuze sikwazi ukuza phambi kobuso bakhe sikhululekile singenamthwalo. Masithabatheni okubhaliweyo apho kumqolo wamashumi amathathu anesithandathu njengesicelo somthandazo singqalileyo. Phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga, ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuza nokumiswa phambi konyana womntu. Ngokunjalo kucacile koku ukuba inkosi iya kuthatha imke nabangabayo phambi komigwebo emibi uba ihlasele lo mhlaba. Asinathemba likhulu kuphela, kodwa sinethemba eliphilileyo eli uThixo uthe ngenyaniso nangokuthembeka walibeka ezintliziyweni zethu, ithemba eli yena ngokwakhe walenza ukuba liphile ngaphakathi kuthi ngazo izithembiso awasinikayo kwilizwi lakhe. Kwaye sifuna ukubambelela kweli themba kude kube sekupheleni. Umzana uRusu wakuthetha nathi ngoku. Uyazi, xa ndicela ukuba sonke size phambili kangoko sinako sihlalele ngaphambili. Akho nje uba sinibone ubuso ngobuso. Kuba sisondelelane kakuhle, silungisele umthandazo. Kwaye wonke umntu avule inhliziyo yakhe phambi kweThixo. Kwaye wonke umntu athandaze. Sibe nzima ukuba silinde ude umthandazo ophelayo, ongxolayo uphele baze bakwazi ukuqala nabanye ukuthandaza. Yanga inkosi ingasixeli kuphela basithandazile ntoni, kodwa masithethe nje ngendlela ababesitsho ngayo abafundi besithi, inkosi sifundise ukuthandaza nje ubuYohane wafundisa abafundi bakho ukuthandaza. Ngamanye amaxesha ndikuthethile apha, akho namnye kubafundi bakhe owacelayo wathi, ndifundise ukushumayela, ndifundise ukuvangela, ndifundise ukucula okanye noba ingayintoni na enye apha kweli cebo. Sifundise ukuthandaza ngendlela elula nje eyiyo, lamazwi angayiyo, kodwa uba inkosi inokusifundisa ukuthandaza ngokwentando yakhe ukuze sikwazi ukufumana uqiniseko enhlizweni zethu ngawumoya. Esi sisicelo ekumele ndize naso phambi kwetroni yobabalo namhla. Kwaye ngoko siliziswa ngokholo ngokuba sinikiwe nguThixo. Emva koko sinesiqinisekiso sokuba uya kusiva. Mangabikho umuntu onxunguphalayo, uThixo uyaphila. Uthethe okuninzi kubantu bakhe. Akanako ukusilahla okufutshane nje phambi kokugqitywa. Uya kuthwala, athwale umsebenzi wakhe ngokumangalisayo kude kube sekupheleni. Ngoku samkela umzana uRusi ngokufudumeleyo. Ebekade engekho okwethutyana. Ladlula ixesha okufutshane nje. Kodwa siyavuya uthi xa kusikelele umzana uRusi. Bazalwana abathandekayo nodade, andicingi ukuba ikhona into enintsi kumele siyithethe. UThixo selethethe nathi ngelizwi lakhe, kwaye thina njengabantu singaphulaphula nje ilizwi loThixo wethu, samkele sikwamkele ngovuyo ngenhliziyo yonke. Yonke enye into ayincedi kuthi ukuba asilithabathele entliziyweni ilizwi likaThixo singalamkeli, simgqithe ecaleni. Emva koko sele liphelile ixesha, kodwa ndiyakholwa sele ethethile kuthi nga onke amaxesha usoloko egcwelela ubabalo nothando. Kwaye singabantu abasoloko befuna ukuvila izwi lakhe balithabathele entliziyweni. Ndiye ndaqaphela apha kulo mxholo njengoba umzana uFrank ye wathi, asikwazi nje uthandaza izinto zisilungele ngoba inkosi yethu yaxela abafundi bayo kwangaphambili bakokwenzeka ntoni. Ngaba amazwi kaThixo ngamazwi alambathayo na? Siyabona ukuba yonke into inkosi umongameli ayithethileyo iye yazaliseka. Ibingeyondlela elula, ibingeyondlela nje elula, kodwa ibiyindlela yotshutshiso olwentlungu. Kwaye kuyafana ke bathandekayo, iya kuba okufanayo kuyaba phambi komntu wonke ofuna ukuphila obungcwele hambe noThixo. Kodwa zintanda, ikhona intuthuzelo enye inkosi esishiyele yona. Ukuthethile apha kumqolo weshumi nesibhozo, akusayi kutshabalala nonwele olu entlokweni yenu ekunyamezeleni kwenu noyizuza imiphefumlo yenu. Kwaye konke okumele sikuthabathele entliziyweni ukunyamezela. kwa njitenda kapeni. Ukuba abazalwane bathandekayo notate bafuna bapha nobakutha bathanduni kwaye bafuna inyameze. Bafuna kuma elizwini noba kuzandoni. Siyazi kuba utshaba linamaqhinga zama indlela ezininzi. Kwaye ngabo abantu abahlukileyo amanye amaxesha ude aze ngokodidile ngelosi ukuze athi ngendlela ethile onzakalisa amakholo. Kodwa bathandekayo ithi apha kumele sinyamezene, nyamezelani ngokholo nasekuthembeni ngokuba amazwi kaThixo ayinyaniso kwaye aqinisekile. Bendicinga nje ndiye ndafunda phaa kumprofethi uZafaniya, ndiye ndavula iBhayibhile kwaye elizwi beliphambi kwamehlo am ithi apha ilizwi kaYehova elafika kuZefaniya. Ngoko ke singaxhomekeka kwinyaniso yoba uThixo ukuthethile kwaye kuye kwagcinwa kwade kwayimini yethu, kwaye singabona ngobaba lukaThixo ba intoni elungisiweyo kwaye intoni ezakuza isondele. Kwaye sikufundile konke nje kuyacinezeleka. Bendicinga kwaye umzana uFrank sele ekuthethile abantu bajonge ingcebiso omnye komnye bacinezeleka kwaye ngenyaniso abancidakali. Kodwa inye into elungileyo bathandekayo ukuba asidingi uba sicinezeleke. Ungumcebisi wethu, usinike ingcebiso ngokuhlwa nje kwaye usoloko esinika ingcebiso elungileyo bathandekayo. Kwaye leyo into emangalisayo ukuba singaxhomekeka kukho, hayi kwilizwi lomntu, hayi kwinto ethethwa ngabantu, kodwa elizweni lakhe. Singakholwa ngeentliziyo zethu zonke into umlomo wakho ongcwele ayithethileyo. Kwaye abantu bangathi he, oh kubhalwe kubaprofeti zintana. Ngendlela enyaniseke ngayo ebhalwe ngayo apha eli lizwi lenkosi elafika kuZefaniya, singakhululeka siqiniseke ukuba kusezawuza. Kwaye xa sifunda umxolo wesibini emva koko ngala mazwi ekubekumele athethwe, emva koko sitsho nje kuphela sithi, Nkosi, ngubani onokuchasa ilizwi lakho? Ngubani onokubuyisa umva isandla sakho solulileyo? Akekho umntu onako ukwenza oko. Kwaye xa esithi ndiyisuse into yonke ehlabathini, ngubani na onokumchasa? Nguwo kanye ndim kanye abalawuli beli xesha lethu? Akekho umntu uyawukwazi. Bazalwane abathandekayo noodade, singabona balahlekelwe boyika akuqhelekanga xa uwela phayana kwibhoda. Banomdla kakhulu, bafuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwelinye icala. Yintoni? Ukoyika. Ukoyika kusentliziyweni zabo, bafuna ukwazi uba kwenzeka ntoni. Bathandekayo, asidingi uba sibe namaxhanga. Ukhona lo usikhathalelayo kwaye nguThixo ophilileyo, singamthemba. Kwaye bangabe besele bebona uba kuza ntoni, andazi ukuba ukuvile nayo ezindabeni izolo. Kodwa ukansela omdala nomnye nje bahamba bephumelelisa ngokuba baseloyikweni. Bathandekayo, abantu abaninzi banganoloyiko ngoba bazabalazela ukuba segunyeni. Bathandekayo, banintsi abantu abangongoyika kodwa bahlale bengakhululekanga, bongeneliseki. Zintanda, into esixelwa lilizwi likaThixo akuyi kushiyeka nto ezawuba yinzuzo. Elizwini likaThixo yonke into iza kwenzeka. Kwaye asifuni uthanda sithi oThixo ungakuvumeli kwele kuze, kodwa sifuna ukuthanda sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba kunjalo nasezulwini kwaye sifuna ulunga tiphaphani ngoku nihlale nikhunga ukuze nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto eza kuhla kunye nokuma phambi kunye nawo umntu zintanda siyawadinga la mandla ngaphezulu kunangaphambili yanga uThixo othembekileyo angava imithandazo yethu ngokuhla nje asizi ukuba sizothandaza uba omnye ufuna uva omnye kodwa sifuna uthandaza kuThixo ukuze asive kwaye sifuna ukulunga noba singobani nobancinci badala noba singobani asazi uba saphinde sihlane nini asiyazi kubani owaziyo onokutsho uyayibona ungasuswa ngokukhawuleza ebomini asiyazi into yakuza nengomso asiyazi kodwa sifuna ukulunga xa esibizi ukuba size ukumangalisa kunjani kwaye nokuba kuyahamba kujongane nobunzima obuthile umzane wethu uthe kumele kwenzeke ngoku mele sivuye ngako sitho Thixo uba le ndlela ile ilungiselwe mna ndifuna uhamba kuyo abafundi babengenakukhetha enye indlela okunjalo kuphela yile babeyilungiselelwe kwaye inkosi yethu yayingenakukhetha enye indlela okunjalo kodwa wathi bawo ukuba kunokwenzeka mayigqithe le ndebe kum kodwa ke mayingabikuku ukuthanda kwam kodwa mayibe kukuthanda kwakho ngoko bazali nodada abathandekayo nathi ngokunjalo sithanda ukutsho uba ingabi into esiyifunayo kodwa le ayifunayo le uThixo ayifunayo yangasinika ubabalo kwelizwi kuluka isahlo samashumi amabini ananye ngamazwi enkosi yethu yawathetha nje ngokunyanzelisa kubafundi bayo ngalamihla kuthi kule mihla ekunyamezeleni kwenu nayizuza imiphefumulo yenu bazali notate masinyamezele masingise masithandazeni nje uba inkosi yethu yasicela apha elizwini layo ayingomazwi alambathayo sonke sidinga ukuba somelezeke sishukunyiswe ngumoya ongcwele ngokuhlwa nje siyakudinga phezulu kunakuqala Thixo asisikelene masimeni sithandaze yanga sonke nabantu ofuna uvula umlomo wakhe anike uThixo uzuko ngemlomo yethu yonke mhlawumbi kumthandazo omfutshane ukuze sikwazi ukuthandaza sonke bazali nodade bawethu osemazulwini sihlangana sonke othixo yanga sonke singathi kanye nje kwakhona siphamise igama lakho lingcwele sonke kwaye yanga singaza ngokunjalo phambi kwakho onkosi nawonke isicelo somthandazo esithe sanikelwa kuthi sithanda ubeka yonke into phambi kwakho othixo kakhulu umzana uGayila onkosi nabo zonke eminye izicelo zomthandazo nkosi nkosi wazi yonke imeko yomntu ngamnye nkosi yazi ngokunjalo babazana nodade bathe ngokunjalo bacela ukuba bathandazelwe phaa empuma nkosi thixo wam bayakhumbula ngoku xa sithe sahlangana phambi kwakho ngokwiingcinga zabo neentliziyo zabo ngokunjalo ziqhagamshelene kunye nathi apha onkosi indumiso mayibekho kwigama lakho nkosi siyathandaza kakhulu ukhumbula abagulayo nkosi uba nenceba kubo onkosi yanga kungangenzeka ukuze kube kunikwe imbeko igama lakho ukuze igama lakho lizukiswe nkosi ukuba wenza into uyenzela bona othixo kukuze ukuba bakudumise bakuzukise nkosi ngazi izenzo zakho ezikhulu ngokuba awuyekanga ukusebenza usenguyizolo namhla kude kusenakwamaphakade udumo uzuko nombulelo kuwe wakhona nawakhona singaba namava ukuba wena unabakho nkosi kwaye unabo bakungqinayo nkosi ukuba ume kunye nabo nkosi ukuba unabo nditsho nakwiiyure ezinzima zezilingo awuzange ubashiye abantu bakho nditsho nabafundi bakho nkosi ngobunabo nkosi ngokunjalo unathi nkosi uzuko kwigama lakho elimangalisayo elingcwele likayesu haleluya sisikelele nkosi sikelela lo mhlangano kule mpela veki nje xa abazali nodade besiza nkosi asazi uba bangapha abazayo kodwa akukhathaliseki kuwe babangapi bambalwa kakanani, wena uyakwazi ukuthetha kwaye uyakwazi ukusindisa othixo, kwaye ngokunjalo uyakwazi uzenza zonke izinto zilunge Nkosi. Udumo nembeko kwigama lakho elizukileyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen.